maalmihii la soo dhaafay magaalada Tinik Ismaayo waxaa laga dareemay diyaar garow aad u xoogan iyo abaabulka doorashada xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka Jubaland. Kursiga gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka Jubaland waxaa ku tartami doona mas-uuliyiin hore xilal uga soo qabtay ururka kubadda cagta Jubaland iyo ciyaartoy hore oo doonaya in markan iyagu jaanis loo siiyo hoggaanka xiriirka kubadda cagta Jubaland. Haddaba guddiga doorashada xiriirka kubadda cagta Jubaland oo ka duulay arrimahaasi ayaa shaaciyay jadwalka kama dambeysta ee doorashada ururka kubadda cagta Jubaland oo qabsoomaysa maalinta Sabtida ee nagu soo aadan, taariikhduna ay ku beegan tahay 16/3/2024. Haddaba habraaca ay soo saareen iyo jadwalka ayaa sidatan u qoran: 1. Furitaanka xafladda doorashada ayaa loo ballansan yahay 3:00 subaxnimo. 2. Khudbadaha martida ayaa loo ballansan yahay 3:00 subaxnimo. 3. Khudbadaha musharaxiintana waxaa loo ballansan yahay inay bilowdaan 4:15 subaxnimo. 4. Codeynta iyo tirinta codadka ayaa loo ballansan yahay 4:15. 5. Ku dhawaaqista natiijada doorashada ayaa loo ballansan yahay 5:00. 6. Xiritaanka xafladda doorashada ayaa loo ballansan yahay 5:15. jadwalkan ay soo saareen guddiga xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka Jubaland maamuli doona doorashada xiriirkaasi ayaa noqon doona kii ugu dambeeyay, waxaana la filayaa in sidatan soo socoto ee ah furitaanka xafladda, khudbadaha martida, khudbadaha musharaxiinta, codeynta doorashada iyo ku dhawaaqista natiijada iyo xiritaanka xafladda oo loo kala sameeyey waqtiyo kala duwan in lagu ilaalin doono sidaasina ay ku dhici doonto doorashada xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka Jubaland.